bayagala abefuula bammanyi tebammanyi nabaali bammanyi nabo tekyali ammanyi okuva we nava waliwe baali bamanyi kati nkola byange kanzirye sirina bammanja kanzirye nzazikuŋŋaanya kanzine sirina kiŋŋaana kasita n'omubiri gwange kanzirye sirina bammanja kanzirye nzazikuŋŋaanya kanzine sirina kiŋŋaana kasita n'omubiri gwange kati sirina sayisi buli gwenda bawange ababaddeho bagobyego awe mbakyaye kati nsula gyenzanze sirina choice ŋŋenda namwambye juzi jefu yanyambye kataba nzitire maka gafande I live my life astagada I dance my dance astagada ansawa simuwe asigaba atansawa simanyo ayagala kanzirye sirina bammanja kanzirye nzazikuŋŋaanya kanzine sirina kiŋŋaana kasita n'omubiri gwange kanzirye sirina bammanja kanzirye nzazikuŋŋaanya kanzine sirina kiŋŋaana kasita n'omubiri gwange sex body girl come and feel me now lelo ndi wakumenya balance your legs and show me stamina mafuta nino kasima sento kuzifuna nkera nemfata oluusi nensiiba mpereza whisky wa mmera abaana balizimba mulwera enguba mande tupate mande tusande ne yesu lwali tantwale jagala nsange nga binsaye Astagada, I dance my dance, Astagada. Mansaba simuera sigaba, a tansaba simayoba yagada. Abefura bammanyi tebammanyi, nabaali bammanyi nabo tekyali ammanyi. Okuva we nava waliwe baali bamanyi, kati nkola byange. Kanzirye sirina bammanja, kanzirye nzazikuŋŋaanya, kanzine sirina kiŋŋaana, kasita n'omubiri gwange. Kanzirye sirina bammanja. Kanzirye nzazikuŋŋaanya kanzine sirina kiŋŋaana kasita n'omubiri gwange abazabaza yangaade taimiximotadaade tokigeza kuzoleyaate 83jazz.com